there. I'm a fake friend, I'm not your real friend. You're a fake friend, you're not a real friend. I wanna see you do well, but not better than me, me. I wanna see you do well, but not better than me, me. Not better than me, me, me. Not better than me, me. Not better than me, me, me. Not better than me, me.
So mamoko nanitoka, unishi menas na ishi kwa gorofa. Umevalia ndege mi ulipo maslipas. Ukikula mkate mi na reo mandazi wa.
Ulizaliwa peke yako, utagenya peke yako
wa.
Ni treat kata weli yako. Ukini misuse, utawai puso na place. Jana ulipanguzi ya matako. Moro, misi anko yako. Sitaku promise job after campo. Weka low expectations zako. Tunacha kuongea, nanza kukuongelea. Tunacha kuongea, unanza kuniongelea. I'm a fake friend, I'm not your real friend. You are a fake friend, you're not a real friend.
Wale waku isamba za udaku, nyini ma fake friends.
Nyini ma fake friends.
Wale wakunea watu wivu, nyini ma fake friends.
Nyini ma fake friends.
Wale wakupita kila siku sherehe, lakini ukiwa na shida wanapotea. Hao ni fake friends. Inakubalika wivu kidogo, inakubalika envy kidogo. But don't be a fake friend. Don't be a fake friend.
Tunacha kuongea, nanza kukuongelea. Tunacha kuongea, unanza kuniongelea. I'm a fake friend, I'm not your real friend. You are a fake friend, you're not a real friend.
Si expect life kwe warm. Life ni cool. Kwa gari deri yako solo na kupay lift. Kidedu tazi kwa solo, sina mimi. Kisoto tasota solo, sina mimi. Hata nikiwa maganji na kabonzo.
Ukiwa pake mina hang around. Ukiparara mina siang. Auna riang na kutoka kabariang. Una riang na kutoka kabariang. Ukiwa pake mina hang around. Ukisotewa mina siang. Hatujuani usinite fam. Hatujuani usikanite fam.